business pleasure ikumka nefaki pressure.
Yaxi beats on the beat.
Awuzanga zobuzitaka patatho kwakho vele uhlasele boy.
Hey, senimkila majita ndwaboni yapeka back. Aya ndwaboni bayazama ukunileqa bantholi funa bayaza phakuma ziboni. Emgokweni ngefana nesinoli bulala kwasa nazo nenhloni. Ezizweni nizofika for surely wongoleleyo nzamnceda ngahoni. Khona mona ndiyahlaba ndigoni ndiyasipana okokoka ndilali ndijoni. Ikopolo ndilifumene jozi bendiphusha ngamandla ndibulala ishowzi. Bakopola le ntwana yingozi bandithatha bandifaka yaqala yasuka. Liminsimi yaqala yachuma nasendlini baqala banquma. Ndibeki golide ndayirumba andidlali soloko ndiyagumba. Makwedini nayisusa ndayisusa ngandoyisa kwedini uyaqula. Nahlekisa nifana nosikhumba ngale kudala igama lakhula. Generator letyani yaduma sezoshubu uzobona nizophuma. Bendisokola ndisihla ndinyuka bathi ndiyekele weya ndavuma. Mna ndandiyazi yonkindi iyadlula. Mna ndaguqa ngetolo ndanqula. Mna ndatyala ndagqiba ndavuna. Isahamba le nqwelo ndayiqhuba azovela aseza matuba. Melilali ndiqhawe ndathunywa.
Kwedini hit wayincancebeleni wajika intlungu yangumhluzi. Wayiflash load shedding kumkani kwedini uyinkwenkwezi. Uyalaza utshintsho eh? Rapper yo game kwelubizo.
Ila uthini thetha ndikuva zonke imini ndihlale ndiphusha. Noba kunini nditsho nangokuhlwa nqabile ndini koko bendigumba. Kwatsha kwacima nengxaki ndiyaqhuba. Kho ndinonmisa ngaphandle kokufa. Kho ndinondwisa ngaphandle kokuba ye ndabhayiza ndavumela ukuwa. Bahamadida ngayisusa ndayisusa ayandoyika ungacinga uzondithusa. Mna ndiyiking ungahamba uyobuza nasendwinile noba ndingaluza. Sukela lini ndanyuka ndanyuka thathi isi mna ndayinyusa ndayinyusa. Jonge ze-MC bra zifana negusha ziyalandelana ziyathanda nonqumla. Ke mna ndisayifuni noyibona into elula ngobezelula ehamba kwalula. Ndifuna ulandela indlela ndiyayenza funa amaphephi Mandela Mandela. Kudwa senkevi yavutha ngempela ndiyapheka ekhitshini ndicumza amaphela. Ziwa ngencasa ndikhila ngumphela bakhe wandiqala ndihlasela bhek. Ola bafana ola magang sizokagana abantanga nisibheki. Sizodibana uyayiva lo way sizonqubana ubuzwama endleleni. Bano yinyani izochaza lixesha bano yifake izochaza lixesha. Dala ndithule ndibukele bendiphele funa bayazi namhlanje ndibunqeni.
Ixesha lifikile boy inyani velile. Kungona iqalayo ifilimu mntanam bazazothusa bathi where have you been all my life.
Yaxi beats on the beat.
Noba kanjani ngizoyenza le way. Ola kancane ubucinga ndizoyeka. Yeva mancane akho ingxaki sondela. Bawunengxaki sondela izophela. Sumbumbozela thetha ubuya thetha. Sutatazela iza bawuyeza. Xa mna ndingekho bayapepereza. Xa bendibona bayakwegweleza. Nalicebo velani nindiyeke. Nindiyeke le nto ndizenzele. Ngoba soze nina nindimele. Xa ndinibona ndivuka amanwele. Xa ndikhona ziyakhala izihlwele. Embokweni anayo ibhekele. Ndiyabanquma kudala bendidelele. Ndibona ithuba ndavele ndahlasela.